studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare nogay did lewru mars itane 2016 jena yamde soki do studio tamani mi tawa e les maisons de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji do yumar way galo sekira bon competitivite yimbe le bombe sumbube be nanni dum wonon hanken no ko noddirten hotel nord sud do bomoko do le majju dum wonon solda sud ekintinobe armi mali holita wede kanyi en gonno le o do no ko dum wadi sababu du kam yimbe le bombe sumbube so goto heddi hen lo dirteedo rokki atara wara holita wede wakkati jono waldi nation jininde holkimo teddengal holitinde wiide kanko laami dum woni yimbele nyongitibe gombe le rumde afrique de dum woni leedele keddude hirnaange kanye e wuddu leedindi holitinde wiide dum woni jadobe kabaruuji gombe dum wonon suudu tom kanko horeejo ministre o golata le leedi meden dibe koliti wiide wakkati jono horeejo ministre o warta tawede le kawron tal mangal kangal waddi tokki dalto dido kabaruuji be dokki dum kenya wakkati dem noddnobe de ñalawma keejanaɗo on kabaru laddeji le leydi meɗen ndi ɗiɗo yambereji gaɗi keñen ɗo bomoko ɗo le majjum kamɓe osé foré gaɓeɓe koliti wiide wakkati joni o sa ƴeewi ɗon no boneji kewɗi ana goddi e waɗede fewde e laddeji meɗen ɗi honno jama o worri e taccude leɗɗe ɗeno sakiraɓe ɗi wonnono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade holitinde wiide tan ɗum woni hanken kikiɗe keñen ɓe koliti wiide hôtel manguel gonguel ɗum woni ɗo bomoko ɗo nokku noddirten ac 2000 hôtel noddirtelguel nord sud holitan wiide yimɓele bomɓe sumbuɓe ɓe nanni ton ko ɓe nanni ton ko holita wiide lelguel ɗo hôtel ɗum woni ekkintinoɓe armi mali ɓe kañi en gonno toon ɗum waɗi sababude so kamɓe yimɓele bonde reɓɓe holitan wiide goto heddikili hen fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sékou
e ley ɓadale futuro woni ko bonɗereɓe camoyi dow manggal paɗe goɗuɓe banggue goɗɗo hôtel moɓe jogui ndenago muɗum dow lawol jahowo to rond point bougie ley dende ACI 2000 ɓe pellodiri goto e bonɗereɓe masimbinama goɗɗo o dogui won seeɗa e ɓadade hôtel o kolitiɗo wiide ɓe ɓooyi fellodirde soyfa jaɓeɗe nanama wakkati 18h30 ɗum hulɓini yimɓe fa sanne fadde sorage en gara nanggude tateji ɗi foof kumniɓe kabaru ndenago tubakuɓe e kañe jottinowo kabaruji gollirɗe manggal paɗe maliɓe gonɗini humpitali ɗi koye goto e pelle bonɗereɓe kay anditali ɗum tafun gollirɗe temeɗere jeegom on tubakuɓe jangguinoɓe manggal paɗi maliɓe kolliti wiide fay goto e mabɓe barmali wakkati joni o dun ndenago nokkuji mabɓe ɗi foof ɓeydama
wakkati nde yiite nguel fuɗɗino huɓɓudto hakkude mabɓe nde holitan wede on wattu fo armi mali o wari so uddi nokku o fuu e manggal muɗum keɗe neɗɗo goto tawa toon ko haali dow hen
wakkati 18h30 woni koɓe camoyi dow nokku o min e horan kay mi nani hakke sappo e joyyi soyfa jaɓe fay sorras en e polisaɓe gonnoɓe toon ɓe jaari caggal ɓe wajibini min dun yarde caggal nokku o kay ana woɗɗi min seeɗa ka min nani wiide e ley ɓadale hôtel nord sud ɗum waɗi e fay ko ɓooyali jaati sifa minitaji nogay manggal paɗe serval ɓe e polisaɓe dardi min fotade nokku o saabi bonɗereɓe koyɗe goni nokkuji amen dun ɓe gandi nden woni komin nani kasen soyfa kaɓorɗe goɗɗe
ɓe kolliti wiide ɗum woni laamu france o kala école ngaji mabɓe ko woni ɗo bomoko ɗo fo wakkati joni ɓe uddi ɗiɗo école ngaji caggal ko bonandaji ɗi gaɗi hankken ɗo bomoko ɗo ko sakiraɓe ɗo mbawi nettiri mijoji moɗo hello amen bembal ande ngal min noddirta phase facebook ngal holitinde wiide kanko rukki a traware o wiyama wakkati joni kanko laati ɗum wonon keƴaɗo walde nation zini nde hono yimɓele nyongguitiɓe le rumde afrique nde ɗum won leyɗele keduɗe hirnague kañe e wuddu leydi ndi le majjum kanko orkki a traware o holliti wiide wakkati joni o weltikile oɗo golle sanne keɗe ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sékou
e hakkille am ɓe gollirde laɓɓoyi woni koɓe gonɗini joni mi weltiki e majjum sanne ɗum latat tonga sababu waɗuɗe bawɗe am ley golleji ɗi jonkay goɗɗum foof walana kan sowona jokkude ɗi koɓe humpiti yimɓe dow golle ko gaɗɗanmi gila ɓooyi ko ana ɓeydana kan yakawere saabi mi taƴƴori wiide yimɓe ɓe beltoto e majjum sanne mi heeɓi ƴewwede ɓiɓɓe mali nyongguitiɓe gonɓe ley leydi burkina en foof eɗen andi ɗum wiide nyongguitiɓe ana kewwi ley hirnangue e wuddu runde afrique nde gonga jaati banggue goɗɗo ɗum golleji amen ɗi mbawatake fondede e yimɓele woɓɓe inde ande en kano laati foof en foof denti e tiɗallaji ɗi saabi ɗum kabaru ɓiɓɓe adama noon kala to gonɗen kala ko golleten ɗi jewtata en
jeɗoɓe kabaruji suudu hoorejo ministre o le leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide hoorejo ministre o yata tokkidal to oɗo kabaru ɓe dokki ɗum keñe le majjum ndu ɓe kolliti wiide ila ɗum fuɗɗi haalede kanko hoorejo ministre o hollitay fewi wiide ñande allah wotere o waran wattude koyngal makko tokkidal to keɗe kanko noddirteɗo makkan kono yo jeeɗo kabaruji ɗum won to primatire to ko haali dow hen dow faccitago mumini sendebou
Premier ministre yata kidal sabide dun hala kafe arande gube kinde ngarino primature hala forum kidal wiya kafe inde watere balde didi chagal muso mi mati gube kinde anangondi e lalinde hawrital kidal kambe e hore mabbe sema kanyi platform goni mo inobe hawrital kidal ben bowi hawritinde anefis fa ben dokondira hakillaaji hakille lobbo dun wonno ben noddino ministre en nayo le lata gol mun kabaru mawdo di sobe mbayliti dum be ngadi dum batu le batu o be ben kani halde e hokkondirde hakkilaji lamu kobe anan kani nawtirade batu o be ben kani andinde ko ardoto halde e ewde no lamu wartirta ko yawi le kidal batu o anna teddi heddi lamu ko
particulier a ce forum
walde no dirta systeme hono sa gontonde yimbe le gollobe le leedi meden di kenyabe puddi murtere mabbe de le leedi di fu e mangal mudu holitinde wid tan won yimbe le wobbe anton daari fa jere murtere mabbe de wakkati jono fa puuti na do wonno police ngabe gombe le leedi meden di ben kolliti wid jokkitaaki de do murtere du e tawede fu be kolliti wid murtere mabbe de wadi kede goto e mabbe ko haali do hen
le mali fu min bi yimbe gondube amin be fu ngada murtere le mali fu de mata de mata ma fe e chagal mali sabu leede terudirde e mali de e fu remor ku ngaji di fu ndariki ngata sarje illa 91 fa warde joni hunde fu ko wada do fu ana fecci syndicat wana syndicat goto tan wodi wana parti politique goto tan wodi wana association goto tan wodi nen dum police to du syndicat ji didi na tati anton minen kan syndicat amin o jokki ko min bi ko min wan do police en darato fu sa yi do nokku do police en joina jeego ngoni fa tawan heyi fu tat nenno wonko buyti hen so ana jatte fu wana nade societe miniere ngaji di kinamin anda no foti no di gollirayi nyaloma
walde no dirtere sinapol de wakkati jono do wono walde police ngabe kolliti wide kambe koy mabbe be ngala le de do murtere hono kabaru wayde jam e deedere ko wala le leedi meden di dum e tawede fu be ngadi no dango fewde laamo be tukkiliti wide laamo tinno wakkati jono huncana do woni himmeji jama o hore mi halni on do kabaruji di puddata do hollitinde wide yambere jowinde wakkati jono do laddeji di do yambereje puddi dum wono kenyen do bomoko do le majjo hollitawe do no oze fore ngaben kewobe ngari hawrtinde le ngal do kawrtal wakkati jono do won sisilimo be cuubi wakkabe jiawodu yalla hono dum wadirte fa yimbelbe tuugiro laddeji di jiawe yalla hono yirwere hani wadirde le leedi meden di kede kanko noddirte Ousmane Sidibe o ko haali do hen do focci tango Ousmane Nyali Boudi
l'état de forêt au Mali alarme
kabaru ladende an sulini bonandaji kewdi an kewto lade e mbawa sakkade yo bonandaji ngadojo honno woto wondi e wayli teradini jamare dedu hillaka yimbe natan le ladde an ngada si bonandaji fu dum wadi hande en fu eden kandi daranade haybudende yimbe keba hakilla pama ladende an hani haybede so wana dum ladende e kulle gonde le hen fu timman fa ladende heddo kina yimbe fu ndaro kaybande le mile sini yimbe fu ndarane ke kabaru haybude ladende fu titallaji gondi le hen di kuytoto
problème en matière de gestion durable des forêts.
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sekirabe njuno yeden jawen yallo don ne le réseau ngaji meden di wakkar jonen puddiranto kayitobe kolliti wi don non heejo humminino hongo hono kabaru yirwere le lamu kay o be puddi hono golleji mabbe di kolliti di wi tan di do golleji an kani fuddudi don non le jeddi lewru avril du le majjo holita wede be jide do woni yimbe lo gombe tombe wakkar jono wala fu ko ni faana mudu faabe je yalla hono ONG ngaji di kani tuugirede yalla yirwere an wadde lamu kay o fu e mangal mudu walde do woni ONG France kanyum wondi e rondat di do balmu saddaaji sen yuri ton fa hande keddodo kaydobe kolliti dum wonon suudu 2e arrondissement gondo ton dum wonon suudu enquête do police ngabe gondo hollitam wiede wakkati jonobe kebi ton cuudi kessi gal musaddaji ko watta dido gollidjan yafa e millionji jeegom cefa be kolliti wakkati jonobe do police ngabe kebi ton bureau ngaji kany e mangasi goto fa yotto nokkudo be kani sultude sen yuri ton garanti minirem fa do kulli korodobe kolliti dum wonon kanko horejo waldinde no dirta IRD de Soumaila Cissé hollitam wedo mo wonno to kulli koroto le majjo yide yimbe le gombe tombe o haali le hen halaji kewdi fa yottoyaade hono ko golleji ibe kaadi njubbaaki no holitir wiide ila bande hitan 2013 fa yotto nyalawma hande be kolliti wiide golleji di ibe ka golliji fu wala njubbidi do hen sekirabe sembe kabaru yidi min joginno do nyalom hande di hollitinde wiide dum won kikiide kenya yimbe le bombe sumbube be nanni do bomako do nokku no dirtedo hotel nord sud le majju hollitaabe do do nokku mabbe nanni do won tubakube ekintinobe arme mali be kanyen gonnoto do wadi sababu du so neddo goto yimbe le bondirebe keddile hen France hollitinde wiide ko wadi fu be dentirto wakkati jonobe kollitiwi do won ekol ngaji mabbe gondi le nokku di fu uddama kanko no dirtedo rokiya ko no hollitaabe wakkati jono kanko hokka do won ngeñaade hollitinde wiide kanko latto kedjar do wonono walde nations unies humni non kabaru yimbe nyongitibe le rumde afrique ne leede le keddu hirnaangi kany e wuddu leedi ndi hore ju ministre en be hollitaabe do won kanko no dirtedo modibo keeta o yaata to kidal to o wattata to ko ngal makko dum woni honno en cas jeedobe kabaru ju gobbe to primature tobe nobe kollitiri wiide no holliti on wiide dum woni hono nyaloma kedjanaado kabaru laddeji le leedi meden diibe kollitiwi yambereji di ngadama kenya do bomako do leedi do yambereji be kali halaji kewdi fa hollitindi wiide wakkati jono taguuji bondidi jama wonde tabaade dum won helde ledde de wakkati fu secretary won non sembe kabaru yidi min jogini on do nyaloma hande di ka kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi